impilo ingavese nje ngezibene esikhulu esikhaleni ungazelele. Zonke lezi zinto obuyitshela ukuthi zizokwenzeka namhlanje, ngesinto elizayo, ngenyanga ezayo, ngonyaka ozayo, zingavese ingabe saloko futhi ukuthi zenzeke. Angikubingele ngikwamukele engosini efresh, ngingusibonelo Bethi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Babelini, kunomhlobo wami owayiphwele kamnandi, kungumgqibelo owejwayelekile nje kuye. Othe suka uthethele iwalk emini ehamba nonkosikazi wakhe. Kwathi ntambama bathatha idrayive encane beyitolo beyothenga ubuncane kwasekhaya. Okuthe nje besaqeda ukupaka njengenjwayelo, besathi nje bavula isicapha, kwavese kwazathi nje kwaphihlephihle, semthaye ngamaglasi aphihlizeka agcwala umgwaqo. Sebethola ingozi njalo bengazelele, bashayiswa imoto bemile, kwadinga imoto yabo ithathwe ibreakdown. Lo mhlobo wake wama eside isikhathi lesi eceni kwawo lo mgwaqo, ecela ukwethuka eyibuze ethe ngokuvula nje isicaphi second ethi uyaphuma emotweni bekuzoba njalo usephumela kwelinye izwe. Yabone bana, kuba njalo nje isekho nje qha ehlukanise ukuphila nokufa. Ngokuphazima kweso ungavese kuguquke konke, quphu nya phelile nda. Eyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 51-52, bekani, ngiyanitshela imfihlakalo, asikulala sonke kepha siyaguqulwa sonke ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakhala, abafileyo bavuswe bengenakubona, thina siguquka. Sihlobo sam, ngakubuza lokho, uzolichitha phi ngaphakathi lakho? Angikutshele ukuthi kuthatha nje ukunyakaza kwe-second, emva kwalokho sufudukule lokho kuphela qeda sukubelizayo. Kodwa namanje namhlanje ingunaphakade isikhathi othi unqume ngaso, ngoba isikhathi eside leso elakho ingunaphakade uzolichitha. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe le-fresh namhlanje. Ungasithinta kule nombolo 067-706-0077. Kunganjalo ngena kwiwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.